Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwenyesha tuzacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mujye no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho mukurikire ikiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko murisanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Murabizi amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangiye. Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani yegukanye insinzi. Bukeye bwaho uwo bari bahaganyemo muri ayo matora, vice president Kamala Harris wo mu ishyaka ry'abademokrate, yemeye ko yatsinzwe. Banywanyi bacu rero mwarabikurikiranye, mwana bivuzeho byinshi kandi muracyabivugaho byinshi. Ariko se kandi twibaze, hari amasomo ya demokrasi twabikuramo? Tugiye kuganira na Honorable Gervais Chondo, atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akurikiranira hafi ibyaho by'umwihariko ibya politiki. Nabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Honorable Chondo, muraho, murakomeye.
Muraho neza bwana Kamirindi.
Ngushimiye cyane rwose umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Rwose ntako bisa, urakarama, ndagushimiye cyane. Hanyuma rero tudatinze mu magambo, ntangiye mvuga ngo hari amasomo ya demokrasi twakura muri ayo matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubibona ute?
Ya, urakoze mwana Kamirindi kuri icyo kibazo. Harimo amasomo menshi wenda dushobora kwigiramo. Icyambere reka mbanze mvuge yuko nshuhuje abo bateze amatwi, abateze radio ijwi rya Amerika amatwi, basuhuza nanjye mvuga nti muhora na mahoro no mu gisipani itanga. Noneho nkakomeza mvuga nti aya matora harimo ibintu byinshi bizemo. Bavuze ikintu gishya cyajemo twabonye ni uko Trump yanditse amateka. Yanditse amateka kubera ko n'ubwa mbere n'ubwa kabiri mu mateka ya Amerika hari hashize imyaka igeze kuri 132 perezida agenda akarangiza manda ntayibone, ariko ubwa kabiri agatorwa. Ubwa mbere byabaye kuwitwaga Stephen Grover Cleveland, ari we wari perezida wa 22 wa Amerika. Hari muri mirongo mu gihumbi kimwe magana inani 84. Uvuga donk ubu bwuko hashize iyo myaka donk nari mvuze 132.
Yego, ubwo yaratsinzwe arangije manda ye, yari yiyamamaje aratsindwa, atsinzwe w'umusimbuye ategeka imyaka ine. Noneho Cleveland arongera ariyamamaza nanone aratsinda mu 1887.
Nicyo rwose,
ayo matora niho yabaye. Ariko manda ya kabiri yayitangiye mu 1888.
N'umunani ayirangiza ngira ngo na 1882.
Yego,
ibi rero ni ubwa kabiri bibaye mu mateka ya Amerika. Nicyo muri demokarasi yabo, ubu ngubu rero ni umudemokarate.
Yego,
ibi twongeye kubona ni uko hari ibintu byitwa sondage birabije cyangwa ziribeshya niba ari ukwibeshya niba bazikora bazigoretse
mu kinyarwanda turagenekereza tukabyita ibipimo by'abashobora gutora
nshobora kubyita iby'abaraguza furo abaraguza furo n'imibare y'abaraguza furo bari abantu byagaragaye ko bibeshye icya gatatu
bibeshye gute kubera ko abantu badakurikira wabo banyuze muri humye bibeshye gute
ndashaka kuvuga ko bibeshye kubera ko nubwo bari bafitiye mu mibare ariko ni Kamala Harris wasabye imbere hari benshi bari bazi ko rwose ari buzatorwa ko byagenze rero watowe bibeshye babishaka batabishaka ikindi cyagaragaye muri aya matora ni uko ikibazo cy'ubukungu cyiza mbere y'ibindi byose ubukungu wongera ubugiti ubukungu hari utundi dushamikiraho dufitemo uruhare ariko ikibazo cy'ubukungu niko kandi mwe binarusha bisobanura bakagenda bakababwira bati dufite ubukungu bukomeye ku isi ndashaka kuvuga Amerika ubukungu bukomeye ku isi bati ndetse n'uyu mwaka bwazamutseho mu gipimo tubuke cya 5%. Abaturage ntabwo barya iyo mibare abaturage batora bo bajya kureba igiciro mu isoko iba igiciro kuri sitasiyo ya esanse batokora hatanzeyo bakazana iyo mibare bakayibatura imbere bakavuga ati ntabwo ari njya kurya ntabwo ari nshira ku meza ibyo bwavuga ati dufite ubukungu bukomeye byagize icyo byongeraho kuko we uko bizamuka ku isoko
niko se Gerve iyo telefone hari igihe inyuzamo igasa n'icitse ijambo rigasa n'iribuze sinzi yego turakumva ariko ukagira gutyo ukumva hari nk'igihe bicitse nuko ibyo aribyo byose nibutse abaduteze amatwi ku iyi ngiyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiro n'icyarwanda turaganira ku masomo dushobora gukura kuri aya matora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika usibye ko hari n'andi y'inteko ishinga amategeko nayo yabaye icyarimwe n'andi menshi muri za leta zitandukanye ariko nyine turibanda kuri aya ngaya y'umukuru w'igihugu n'amasomo dushobora kuyakuramo Gervais Chondo rero niwe mutumirwa ni umuntu ukurikiranira hafi ibya politiki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni naho atuye nuko Gervais komeza twumve
nari mbabwiye ko byagaragaye ko ikibazo cy'ubukungu cyagize uruhare rukomeye cyane muri aya matora ikindi kigaragaramo mu bindi bibazo navuga bito bito kuko byo ni byinshi umuntu yabicamo vuba na bwangu ni ikibazo cy'ubwoko biracyagaragaragara hano ko hakiri ibitsigisi by'ubwoko ni ibintu bigaragara ikindi bakavuga bati abantu bari basanzwe batora abademokrate ni ukuvuga abirabura n'abaratino
n'abakomoka muri Amerika y'epfo
urakoze kujya umfasha kubisobanura neza kurusha bahinduye ikote buhoro buhoro aho kujya gutora abo bademokrate baragenda bitorera abarepublikani ibipimo bagaragaza ni uko bari 70% batoye Obama irariya iramanuka 66% Biden iramanuka 61% ubungubu kuri Harris 62% kugera ko barimo kugenda bahindura buhoro buhoro muri abo no abo nabo yabonye Harris abantu bo batoye Trump iyo ni kimuryo zigaragaza yuko nanone harimo ibikenda bihita batanga amajwi bo muri iki gihugu ikindi nanone navuga uruhare kandi runini rutanoroshye no kurusobanura ni ibyerekeye politiki ya imitative iki gihugu leta z'ubumwe za Amerika ni igihugu cy'abimukira bagira ngo abimukira bazirana n'abandi bari bamaze bavuga cyangwa se tubibona azi ikivunge cy'abantu gituruka muri Amerika y'abajyepfo biri kibaza gushaka amaramuko hano ariko ubungubu mu bantu bavuga ko baba ibyo batabishaka n'abarakino batangiye kujya bazamo ubundi batoraga abademokrati bavuga bati baratwihanganira bakira abantu neza ariko abo baratino batangiye guhindura ishati bavuga ngo iki bavuga ko iyo abo bantu baje akenshi baruhukira mu miryango yabo nabo bakababera umuzigo bakavuga nabo rero bati turashaka abantu baza bakurikije amategeko ikindi kirimo kwivuguruza ni uko ntawasha kubisobanukirwa neza uko abantu babitekerezaho mu bwonko bwabo mu bantu barwanya abimukira nyine harimo abarepublikani kandi harimo na perezida Trump yaranabivuze n'igihe cya mbere nyine ajya kubaka na ruriya rukuta afata ndetse n'ingamba zo kugira ngo abo bantu baturuka hanze rwose abaca intege muri izo nk'iziyi harimo ibintu abantu bamenyereye byitwa green card aribyo bita DV
ye ni uruhushya rwo gutura no gukora muri Amerika ariko udafite ubwenegihugu
ukazagira ukabona ubwenegihugu ndabizi nabiziyeho ajya kuvaho mu mwaka wa nyuma yari yabiciye byari byavuyeho rwose byakomeje kubera ko hagarutsemo abademokrati n'ubungubu nahoze ndeba ibyo umujyanama we avuga ikintu bita proje ya 2025 agenda ya 2025 afite ibintu ari kuri gahunda afiteho yabisubiyemo umujyanama we ejo bundi kwa gatatu uwitwa Steven Miller avuga ati guhera ubu ngubu ibishoboka byose kugira ngo birya twasubitse byo kongera gusubira inyuma tukareba bimukira n'abagiye babona ubwenegihugu turebe niba ntarimo atarabonye baba batabifitiye uburenganzira nabo tubibambure ibyo barabyemeje bari bakavuga ati tuzabambara kandi bazahera kubahe wenda kuri abo ngabo bavuba uko nk'uko nababwiye Amerika ni igihugu cy'abimukira usubiye n'inyuma naho ngaho wasanga n'abandi bose wenda bafite batuzuye
ariko kugira ngo umuntu umwe n'igihugu abwamburwe binyura mu nkiko abacamanza nibo bafite ubwo bubasha
ni ibintu bagize bari bashatse kugira ngo babyoroshye ni ibintu batangiye babyoroshya bavuga bati turebe niba hano mu mpapuro wenda harimo ikintu cyagenze nabi hanyuma tubihereho nk'ubu ngubu bamaze gusohoka abo baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu baratekereza ko ari ibintu bihugu birimo gukumira ibintu byo gukumira birimo aho kugira ngo urebe niba ari gukurikiza ubutabera cyangwa se n'uburinganire justice et equite
Gervais, reka duhe ijambo n'abantu kubera ko bafite amatsiko ari benshi bategereje ku mirongo ya telefone hanyuma byose turagenda tubigarukaho buhoro buhoro. Uwa mbere dufite ni Savimbi Batwenga, ariko ku murongo dufite na Alice Cyusa. Alice, nagira ngo utwihanganire, turahita tuguhamagara nitumara kuvugana na Batwenga. Noneho rero duhere kuri Batwenga. Batwenga,
kumvijana kwijana,
urakomeye?
Ndashima, ndakomeye.
Wabwira umutumire aho uherereye?
Kewe merereye neza na neza mu gisagara cha Bujumbura mu Kamenge.
Gusha ku ngingo.
Bo jewe ivyo bintu byayo matora byanguye neza. Ikintu cyane nshima cyane ubwa mbere nuko uwatsinzwe yavuze ati ndemeye intahishitse. Ni nabyo nagiye ko ku ngingo mvuga nti ese natwe Afrika yacu yaba yarafise iyo ngwara yo kwemera utsinzwe akavuga ati ndatsinzwe, utsinze akemera ati ndatsinze. Ni ivyo bintu jewe nari mfise ahaniniya ni nabyo nashatse kuvuga.
Murakoze. Nk'ubu ngubu muri Mozambique hari icyo kibazo watsinzwe yanze kubyemera none hari imyigaragambyo hari imyivumbagatanya.
Niyo ngwara dufise muri Afrika, niyo ngwara dufise muri Afrika, nta wigera yemera.
Ye batwenga. Yego ndagushimiye.
Yego nanje ndabashimiye.
Ye noneho rero duhamagare Cyusa Alice. Cyusa. Cyusa. Ye urahura komeye.
Muranyumva neza?
Yego uraho neza.
Muraho muraho.
Wowe uri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Indiana.
Ya niho ndi muri Indiana mu mujyi witwa South Bend.
Yego umwanya ni uwawe.
Murakoze cyane kunyakira mu kiganiro cyanyu muri Isanga. Icyo navuga kuri aya matora abaye ashize muri Amerika, nihereyeho maybe nk'umuntu watoye as a voter, nabaye disappointed.
Kuvuga ntabwo byakunejeje.
Ibyo bitanshimishije ni uko byanyeretse ko iki gihugu cy'igihangange cya Amerika, regardless nubwo bamaze imyaka myinshi muri demokarasi yisesuye, igihugu kititeguye kitari ready yo kwakira ko umugore yayobora iki gihugu. Niko nabibonye, niko nabifashe. Imyaka abagabo hashize imyaka 248 hafi 250, iki gihugu kiriho nk'uko tukizi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kumva rero ko muri iyo myaka yose 248 hafi 250 umugore adashobora kuyobora, numvise bintunguye, numvise bintangaje, kandi I was disappointed. Nubundi ikindi navuga ku matora no kuri demokrasi ya Amerika, yes, iki gihugu cyerekanye yuko gifite demokrasi. Umuntu ashobora gutsindwa ubushize, ubukurikiye akagaruka akongera kwiyamamaza nk'uko Donald Trump abikoze agatsinda. Ni demokrasi kuko ni abaturage bamutoye. Ni abaturage bamutoye nk'uko mwabibonye muri za kampanyi zose zabaye. Vice President Kamala Harris yari afite abantu baba harya babita ngo celebrities, babita ngo kimwe kinyarwanda b'ibyamamare bamushyigikiye benshi, bafite abo followers benshi kuri social media bamushyigikiye, bafata amajambo baravuga, bigaragara yuko koko ashobora kuba afite amahirwe menshi yo gutsinda. Ikindi navuga ni uko
ariko
hari abantu badukorera polls.
Ariko dusubiye inyuma, ibyo wavuze ko Amerika isa n'ititeguye kuyoborwa n'umugore biri mu bagabo, kubera ko abagabo benshi ntabwo batoye Kamala Harris.
Birimo rwose, biri mu bagabo. Ejobundi hari imibare nari ndimo ndeba cyokoze, nari nzi ko n'abagabo babirabura batamutoye, ariko nabonye bamutoye 76% nibura. Abagabo b'abazungu rwose ubanza ari nka 10-20 bamutoye, n'abagore ariko n'abagore b'abazungu ntago bamutoye, biri mu bagabo. Ariko nubwo navuga ngo ni ikibazo cyo kutaba bari ready bakwemera ko umugore yayobora, hashobora no kuba harimo ikibazo kironda koko. Niko nabibona, niko nabivuga. Gitanzwe gihari twajyaga tukibona nkabwa nibira nibyo muri street, ni polisi irwana n'abirabura, nibi ni ba Karen, ibira bita ba Karen tubona. Ariko biragaragara ko as a nation igihugu cyose niko kibibona.
Ariko oya, ironda koko se niko Alice, ironda koko kandi Amerika yaregeze gutegekwa manda ebyiri n'umwirabura Barack Obama.
Ariko basubiza amaso inyuma urebe imbaraga zakoreshejwe n'abantu bari bamushyigikiye, n'abademokrati bari bamushyigikiye bakomeye barimo ba Kennedy family, urebe imbaraga zakoreshejwe na Barack Obama we ubwe wenyine, na n'urugendo yagenze na parkour yagenze muri career ye kugira ngo abashe kugera kuri uriya mwanya abashe gutsinda. Kandi nkeka ko igihugu cyabuze kiti you know what, igihe kirageze yuko duha amahirwe umwirabura nawe w'imvange, umwirabura w'imvange 50-50% akaba yayobora. Actually nkeka ko no kuba batongeye kuba batora undi muntu witwa ko ari umwirabura uvangavanze, I think maybe byari too soon kugira ngo undi mwirabura abe yakongera kuyobora Amerika.
Ni ukuvuga byari hafi cyane.
Ikindi bira iriya change iriya hinduka ryabaye mu bademokrati, bakavuga bati Joe Biden agiye ku ruhande, reka tuzane vice president wawe ariwe utaking over bari uraninga. Yari afite iminsi mike nk'ijana, ijana n'ine gusa yo kwiyamamaza ngo yiyereke Abanyamerika, yiyereke abatora bashobore kumumenya neza uwo ari we, bamenye gahunda ze, bamenye polisi ze, babe bamutora.
Kandi
Trump amaze imyaka 4 yiyamamaza, undi yiyamamaje iminsi ijana yonyine. Ikindi navuga kuri aya matora kitari kirekire cyane nyimere nyinkandi bihanganire gato. Nagira ngo mbwire maybe ababumva niba batabizi cyangwa batabisobanukiye cyane. Foreign policy ya Amerika ndabivugira ko nabonye abantu benshi muri Afurika bishimira intsinzi ya Trump. Icyo na comment nakoraho aho ngaho nuko foreign policy ya Amerika mu
byukuri ni ukuvuga politiki y'ububanyi n'amahanga. Politiki y'imibanire n'amahanga.
Okay, politiki y'imibanire n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo mu byukuri ihinduka cyane. Yes, umuperezida uriho, ishyaka ririho riri ku butegetsi rifite ibintu bishyira imbere, bikaba ari byo bamamaza. Abademokrati bakunda ibintu bya social, bakajya muri ibyo bintu byo gushaka inkingo, byo guhuzana bya peacekeeping, byo gushyiramo amafaranga. Muri buku bushize Trump akigeraho mu bintu bya mbere yakoze kwari ukutongera gutanga amafaranga muri OMS. Abikura nkeka ko azongera akabikora, urumva, cyangwa atazahindura gatoya. Ariko muri rusange politiki ya Amerika y'imibanire n'amahanga ntabwo ihinduka cyane. Abantu baravuga, nabonye benshi bavuga ngo Trump akunda amahoro, ngo ntagakunda intambara za Amerika ntabwo zihanagurika gutya mu kirere ngo zitura aho ngaho. Nk'iyo ntambara yo muri Ukraine, ngiye nabaye muri Ukraine imyaka hafi umunani. Intambara yo muri Ukraine ntabwo yaje gutya, iba nk'iriyo muri za 90 abanyamerika barayiteguraga bashwanyaguza igihugu cya USSR. Niyo gahunda
bariko
Trump atazaza ngo avuge ngo mpagaritse intambara ngo Ukraine nireke kujya muri NATO ngo dacite, kuko ntabwo ari gahunda ya Trump, ntabwo ari gahunda ya Biden, ntabwo ari gahunda ya Clinton, ni gahunda y'igihugu cya Amerika. Niyo foreign policy yabo agira uburyo abinanguramo kubera ko yenda ishyaka ryabo rishyira imbere ibi n'ibi, ariko nta kizahinduka gihambaye.
Nukuvuga dusubiye utarasoza, ariko kaba kanyuma ko uza kuvuga mukanya. Nukuvuga mbese abanyafurika bishimiye insinzi ya Donald Trump, nimba politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afurika imeze gutya, Trump ntabwo azabihindura cyane.
Nta kintu gihambaye azahindura, ahubwo mfite impungenge yuko bwa bufasha bwatanga bunyuze mu bigo nka USAID bushobora kugabanuka. Haramutse habaye ikindi cyorezo nk'iriya COVID yaje yugarije isi yose, mwabonye uko abademokrati babyitwayemo, barangajwe imbere na perezida Joe Biden, bagashyira imbaraga mu gutanga vaccine no kugira ngo Trump ikintu agomba kureba cya mbere na Amerika, American interest and Americans, nta kindi kinareba.
Hanyuma akantu ka nyuma rero wifuzaga kongeraho, hanyuma duhe ijambo n'abandi.
Aka kanyuma ndakavuze mu by'ukuri, nashaka kuvuga ko ubufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bwajyaga bubona buhabwa na Amerika bushobora kugabanuka cyane. Kandi ubwo bufasha niyo nkunga buza mu buryo butandukanye, haba muri iyo USAID, haba muri abo ngabo ba vaccines. Iyo mikoranire hagati ya Amerika na Afurika n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ishobora guhinduka kuri uwo perezida wese afite ubushobozi, ububasha bwo gusowinga ibintu down, bwo gukoresha executive powers, itegeko rimwemerera, itegeko nshinga rimwemerera, agahindura direction imwe n'imwe igihugu cye cyafataga ku kintu runaka.
Alice Cyusa, ndagushimiye cyane. Umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira ku masomo dushobora gukura muri aya matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbibutse nyine ko Donald Trump ari wo yatsinze, n'uwo mu ishyaka ry'abarepubulikani, hanyuma atsinda Kamala Harris, vice perezida wa Repubulika, n'uwo mu ishyaka ry'abademokrata. Nuko Chondo, uyu mudamu ati Amerika ntiyiteguye kuyoborwa n'umugore, nawe ni kubibona?
Nanjye mu byo nari nabonye nashyize ku rutonde nari kugishyiramo, urebye nari gushyiramo n'ibyo bintu byose namaze kurondora, ariko mu yandi magambo ibyo kugira ngo bitegure kurongorwa.
Ururimi ruranyerera ribibo
kurongorwa n'umudamu. Urebye ni nka cya kindi bajyaga bavuga mu Rwanda ngo aho guhakwa n'umugore namwinjira. Abagabo b'abazungu bameze gutyo. Ikindi rero ibyo byironda koko nabyo birahari, ntabwo birarangira rwose,
cyane cyane ko na Kamala Harris akinjira mu matora bamushyizeho ibintu nk'ibyo ngibyo nyine koko bigaragara byironda koko. Ndumva twarigeze kubivuga mu makuru, kubera ko ntabwo ari twebwe tubivuga, ntabwo ari twebwe tuba tubihimbye, ni ibintu biba biri aho ngaho, noneho twebwe tukabiha abaturage. Yego, komeza.
Ibyo rwose. Simbi yavuze nacyo nemera, no ni gihe cyo kwiyamamaza. Biragaragara ko Trump yiteguye hakiri kare. Akagira imanza, ariko akagira no kujya kwiyamamaza, akavuga ati nzakosora, akagira imanza akabicama, akavuga ati nziyamamaza. Nabiriya rero igihe Kamara yagize kwiyamamaza cyane igihe yitwaye nabyo rwose turabyumvikana. Ikindi avuze gikomeye cyane ni kuri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Amerika. Hari ibyo wenda abantu benshi batazi, babona yuko hari Departement d'Etat kubwa Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya hano ibikuriye, ariko burya ababigiramo uruhare ni Minisiteri y'ingabo, ni niriya serivisi ndavuga ruriya rwego rw'ubutasi bwo hanze, nibo batanga imirongo migari ikajya aho ngaho muri Perezidanse, ikajya muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Nibyo bagenderaho iyo bakoze evaluation, bakavuga bati tugomba kwitwara gutya mu gihugu kimiki, abindi niko politike y'ububanyi n'amahanga igenderaho.
Yego.
Ibyo rero nkavuga yuko tubyumvikanaho. Ikindi rero wenda nashaka kwivugira muri ibi by'amatora, nuko ikintu cyo kujombana ibikwasi, ikintu cyo kubeshera bishobora gutanga umusaruro. Biragaragara rwose ntugire isoni zo kujya kuvuga ibintu bidashobotse bitari byo, ariko ukabona abantu bakabifata bakabijyana gutyo. Mwarabibonye muri iyi kampanye, mwogeze kumva bavuga ziriya ngero z'abantu barya injangwe barya ni
n'imbwa ngo z'abazungu baturanye nabo.
Muri
leta ya Ohio mu mujyi witwa
Greenfield.
Komeza.
Ikindi kigaragara ni uko ibintu byo kwigengesera, byo kujingimiranya ku ijambo, byo gusitara ku ijambo, ibyo ariryo ryose bishobora kugira ingaruka ku matora. Kugira ngo nabyo byaje mu itangazamakuru babajije Kamala Harris icyo azakora gitandukanye no muri administration ya Biden, akamara umwanya yibaza certainement, yibaza ati ese mvuge kubyitandukanyaho, ndaba nsebeje administration nari ndimo ngaba mvuge ibi ni, aravuga ati muri ibyo ntacyo mbona. Bakavuga bati yakoze ishyano, nta na programu afite. Ikindi nabonye bakomeje kuvuga ni ibyerekeye ibyo kuvanamo amada, ibyo abatinganyi, ibyo byose bigira uruhare rutari runini na gatoya kubera cya kibazo cy'ubukungu. Ibyo Amerika ni igihugu ndavuga cy'abakirisitu kandi muri kiliziya yabo ya Katolika zabo z'abaporoso bose bafite izo ndangagaciro, ni ukuvuga ko nta n'umudemokrati bazongera gutorwa. Biravugwa gutyo bakagerageza, ariko uruhare rwabyo ruba rutoye. Ikindi nabonye ni uko muri bariya baratino no mu birabura abize amashuri menshi baragenda bakajya gutora abademokrati, abize makeya ndavuga gutora ka Harris makeya nibo bagiye bikurikira Trump,
kandi nibo benshi.
Ikindi bavuga wenda ngo ntabwo babitayeho, urebye muri administration ya Biden yewe yashyizemo abirabura burema, afitemo abirabura baba abanyafurika baba n'ahandi, kugira ngo agaragaze yuko koko
twavuga nk'uwungirije ministre w'imari ni umwirabura ukomoka muri Nigeria, umuvugizi we ni umwiraburakazi, umuvugizi wa Perezida Biden, minisitiri w'ingabo ni umwirabura, umugaba mukuru w'ingabo ni umwirabura, yashyize n'umwiraburakazi mu rukiko rw'ikirenga. Twarondora kuko na vice perezida we ni umwiraburakazi, niwe wamwihitiyemo.
Umuturage usanzwe w'umwirabura aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo bizana ubugari ku isahani yanjye, urumva? arongera akajya kwirebera mu bukungu akareba ko amashuri y'abana ameze kimwe n'uwo mu Latino byo kugutena abashyizemo vrema aba yabashyizemo yabakoze za effort ariko uri hasi akajya kwirebera amafaranga akira kuri konti na yabika cyangwa se narajyana mu isoko.
Yee, radijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku masomo twakura kuri aya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushyitsi ni Gervais Chondo, ni inararibonye akurikiranira hafi ibya politiki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni no hatuye. Hanyuma nyine nk'uko yabivuze yaje kuri Green Card. Green Card ni tombora bakora bakabona uruhushya rwo kuza kuba no gukora muri Amerika, biganisha no kubona ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri telefone dufite Tuyisenge Jean Nepomucene na Niyonzima Silas. Nagira ngo Niyonzima Silas, ndabona nimero yari yo muri Kenya, ube wihanganye Silas, we turakuzaho rwose mu kanya tumaze kuvugana na Tuyisenge. Tuyisenge we, urahura komeye?
Ndakomeye cyane.
Ko telefone yawe utayivugiramo neza?
Biri gutangwa n'ikibazo cy'amakonekisiyo.
Hari abantu bambwiye kwimvurira imigwa mu Rwanda, nibyo?
Hari abantu
bambwiye kwimvurira imigwa mu Rwanda. Aho da imirongo ye kuko ntabwo icamo. Tuyisenge we, uri hehe? Biranze. Nuko twikomereze noneho tujye kuri Niyo Murinzi Silas. Niyo Murinzi,
karame,
uraho neza?
Naho ndashima, ndatekanye.
Nuko urakora iki muri Kenya?
Ni business tu.
Ariko rero uri mu rusaku? Uri ahantu hari abantu benshi basakuza, wajya ku ruhande gato?
Ndikumva cyane cyane rwose, ndikubategereza cyane rwose, turikumvikana.
Yego, ariko twebwe ntabwo tukumva neza kubera abo bantu bari. Yego, jya ku ruhande hanyuma abo bantu bakuvugiramo bavemo. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Negera ku ruhande yaho.
Nibyo byiza. Naho ubundi ntabwo twebwe twakumvaga, wowe numba utwumva? Nuko
umuranye mba nibaza ko munyumva bo.
Ni byiza kurushaho, komeza rero.
Kubijanye kubijanye n'ito kwa Donald J. Trump, cyo ni kintu cyiza cyane, kubera gerageje kureba ibazo isi yari ituye ibaye no muri iki gihe byari biteye ubwoba cyane. Gerageje kureba abademokrate, ntabwo gerageje kubareba cyane cyane, ntabwo bashakira amahoro abatuye isi, ugereranyije n'abarepubulika.
Urabihera he?
Ndabihera nde mere kujya ntambara yatangujwe muri Ukraine n'Uburusiya, nkaca nongera nkajya kujya ya Israeli na Palestina.
Intambara yo muri Ukraine yatangiye ryari?
Kuba muri Ukraine yatanguye nibeshyo nibangeranyije, ndabyibuka neza, ariko ndibaza batanguye nko mu bihumbi bibiri na cumi na munani.
Ni ibihumbi bibiri na cumi na kane
niho yatanguye.
Niho Uburusiya bwigaruriye intara ya Krimea.
Usanga yatanguye n'abademokrate.
None se Uburusiya n'abademokrate?
Yatuze muri Amerika.
Ariko niko se
yatuze mu Burusiya?
Niyo Murinzi.
Niyo
Murinzi, uretse twumvikane.
Ntabwo Burusiya ntabwo bwigeze bucana waka na Amerika.
Uretse twumvikane, niyo Murinzi. Uburusiya bujya gufata Krimea mu bihumbi bibiri na cumi na kane na Amerika yabutumye, hanyuma nako Hamas ijya gutera Israeli, Israeli ikivuna uyiteye, Hamas yatumwe n'abademokrate?
Gerageje kureba ya ntambara yo muri Ukraine na y'Uburusiya ya Krimea yatangujwe na leta ya Moscow, ariko ntabwo byari bituze ku bantu zenya, ariko ijya yari inzira yo muri Amerika bari bacinjijemo baciye muri Ukraine kugira ngo abimwe batagusambura uburusiya ntabwo ari uburusiya bwa ntabwo ari Amerika yagiye yabaye abademokrate babitanguje usugageje kubiraba harimo kuboko kw'abademokrate.
Niyo murinzi ni igitekerezo cyawe ubwo ufite aho bihera urakoze cyane.
Amagato
eh
gerageje kureba mu ijambo no munsi nuzenya ujya mu mukuru w'ikirenga wa Irani ayatola ala kamino gerageje kwa cyumbi no munsi ashikirije yagaragaje avuga yuko nubwo buragoze bwose bwacogwa haba muri baba muri Amerika yaba abademokrasi yaba abarepubulika ayatola ala kamino yatangaje avuga yuko aba republika na bademokrate bose aricyo kimwe nta kiza bashakira Irani n'amagambo menshi abandanije ngo cyane avuga biragaragara yuko kuko Amerika atoga Trump atogwa undi muntu bose gageje ko bose ari abantu bamwe atakiza bashakira ifi. Murakoze cyane.
Na urakoze.
Sawa.
Yee. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umushyitsi Chondo Gervais. Niko se Gervais, ibyo ngibyo bavuga ko Amerika iteza intambara nibyo? Ngo ngubu tutitaye ku mu president uwo ari we wese, yaba mu demokrati yaba mu republikani.
Uwo muvandimwe ni urugero rw'ibera hano muri Amerika nyine. Icyambere cyo urani musobanuriye iyo ntambara itangira hariya ntabwo ari Amerika agiye gutera ari Crime ari ziriya ntara zindi uburusiya bwagiye bwigarurira ntabwo ari Amerika yigeze ijya kubaha inkunga ahubwo biriya mambo cyangwa se ukuri nyako ni uko Amerika yafashije igihugu cya Ukraine ndetse n'abanyaburayi bagatanga inkunga uko bashoboye muri aya matora rero icyo baregaga administration ya Biden ari nabyo uwo mugabo arimo kuvuga ni uko batavuze ngo bagiye kurwana hanyuma Ukraine itsinde turande teritwari yayo none rero arabicuritse akavuga ngo nibo bateze intambara ndetse ni nabyo Trump yavuze muri kampanye ibyo ngibyo ni by'amaresha mugeni wenda kuvuga ko atari yamutunga yavuze ko azi amasaha 28 akigera akirahira ejo muri kuri 20 z'ukwa mbere aba yayihagaritse ibyo nabyo tuzabihanga amaso. Ikindi rero yaravuze kuri yerekeye Israheli na Hamas icyo barimo hano mu bataratoye ndavuga Kamala Harris cyangwa se nabwo bakavuga bati ntabwo turi bujye gutora n'abarabu n'abayisilamu bo baravuga bati tubona ubucuti Trump afitanye na Netanyahu tugasanga ntacyo bizatumarira tukaba dufite administration ya Biden itaragize ikitumarira bose rero ni ibimiri bamwe bakavuga ati tuzaguma mu rugo ntituzajya gutora abandi tuzajya gutora barya bo ku ruhande buryo nubwo tutakunda kubavuga harimo n'abandi bakandida bagiye bibonera amajwi nk'ayandi abanenge isitori kera muri Zimbabwe nubwo twajyaga tuvuga umuntu wabonye amajwi makeya ni donc bari bahari aba muri abarengerera ibidukikije nabo bita ba Libertin n'abandi bazaga aho abantu mu mitongo n'indepande
abafite amashyaka babamo
mu bayisilamu bagiye kujya gutora cyangwa se bakavuga ati ntaho tujya none we uko arimo kubibona arumva ko ari administration ya Biden niwe yateje ziriya ntambara ntabwo ari byo ariko iyo abantu babyumvise nabi bigenda gutyo ndetse bikaba byajya no kuri conscience yabo bakajya gutora ibintu bimeze gutyo. Ikindi rero wenda na repubulika nyine uko izo ntambara ubwazo niyo tuzivuga tuba tureba ziriya izebyira avuze ndavuga mu burasirazuba na biriya nira ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ntabwo wajya kuvuga ibyo muri Sudani ngo ujye hariho azumva zivuga ntabwo uzavuga ibibera muri Congo ngo utangi hari urimo kubivuga
no muri Sahel
muri Sahel izo zose ntabwo yigeze byumva kuri agenda zabo no kuvuga ngo akunda amahoro se aratekereza ko azazana ibisobanuro ibisubizo ejo cyangwa ejo bundi birashoboka nabyo
Somalia nayo yananiranye
aho hose birashoboka ko wenda umuntu wabaye ku butegetsi ashobora kuza avuga ati mfite experience nabo ubunararibonye mu bintu nakoze nabi cyangwa nakoze neza ibyo nakoze nabi rwose ndifuza kugira ngo mbikosore nk'icyo kintu abanyafurika bavuga bati yarayirengagije ntabwo yigeze agera muri Afurika yabera rinda ava ku butegetsi itari yagera muri Afurika nta gihugu na kimwe yigeze asura wenda ubu ngubu administration ye izakora ibishoboka byose kugira ngo nabyo abashe kubyitaho uko niba abantu barimo bavuga bati ni umunyamahoro bavuga bati yenda n'Imana yamwohereje kugira ngo azabaze none hakosore ibyo ngibyo imukoreremo wenda aho ngaho bizashoboka ariko ikiriho navugaga ni uko ngo muvandimwe niba ni niyo nzima iyo nafashe niyo nzima ibyo yavugaga atari byo yabifashe ku ruhande rutari rwo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hari abantu batwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu nka Douglas Ndihokubwayo ati nta somo kuko demokrasi ya Amerika ntisa n'iyiwacu ntavuga igihugu arimo ariko ndakeka ashobora kuba ari umunyarwanda nkurikije uko yandika Gedeon Harerimana ati nta demokrasi iri muri Amerika reka ibyo bintu by'imigambwe ibiri uyu nguyu agomba kuba ari umurundi Misago Berchimas ati n'ugusengera ibihugu bya Afrika kuko byinshi muri byo biracagwaye kureka ibintu bikagenda nkuko byagenze muri Amerika bishoboka hake no bashobora kuba ari umurundi Amilcar Cabral Junior ngo amasomo ya demokrasi ngo demokrasi muri Amerika ngo demokrasi gusa sinatinya kubabwira ko iri ari intangiriro iyi ngiyi ari intangiriro yiherezo ry'ubuhangange bwa USA USA ni leta zunze ubumwe za Amerika niko Gedeon nanjye ngo Gedeon pardon mumbabarire nako mumbabarire yego Chondo Gervais aka kantu uyu muntu avuze ngo gutorwa kwa Trump ngo ni intangiriro y'iherezo ry'ubuhangange bwa Amerika nawe niko ubibona
ntabwo nabyemeza gutyo baravuga yuko nta demokrasi hari muri Amerika bakayishyira bakayigingimiranya urebye ibyabayemo 2020 bari kuvuga ati ahubwo hataba demokratika bakabarabaye iyo haba ubutegetsi bwo muri Afurika Trump yashobora kuba rwose kuba yagaruka ashobora kuba yavuga ati ndanze n'amatora ndahagaritse ndashaka ngo nagiye mujye watsinze ariko kubera ko bafite demokrasi bafite inteko ishinga amategeko zikomeye ntabwo ibyo bintu byashoboka hano icyo ni kimwe mu bimenyetso by'uko hari demokrasi icya kabiri reba yatangiye abafashe ijambo bose batangiye bashima ukuntu bagiye guhererekanya ubutegetsi mu mutuzo bitandukanye n'ibyabaye muri 2021
na rimwe
ukavuga Biden ndavuga Biden nawe uhererekanya na Trump
ye ni mu 2021 na rimwe mu kwa mbere
ndavuga donc batsinzwe ntabwo yigeze amuhamagara ngo nibura amubwira ati vayuze hano tubonane nk'uko Biden yahise amutumira ubu ngubu tubonana duhure muri White House ntabwo yagiye kureba aho arahisa urumva ibyabaye kuri iriya nzu y'abadepite y'inteko ishinga amategeko murabizi n'abantu barahaguye n'ibintu byahasenyewe ariko wareba noneho nk'ubungubu bakavuga ati tutangira ngo dukore rwose ihererekanya bubasha ku buryo bumeze neza uwatsinzwe akabyemera ari nabyo ndetse n'abandi bose bagiye bashima ni ikimenyetso cya demokarasi cya demokarasi ntimujye mu mihanda ngo mujye kumenagura ibintu kandi n'ibyo kwiba amajwi ukavuga uti ntibihava ntabihaba nubwo umuntu watsinzwe ashobora kuvuga ati igihe banyibye ariko ibyo bintu bavuze bati niba bataragize batarayibye ni igihe batari bari ku butegetsi ubu ngubu bari ku butegetsi ntibayibe wavuga uti iyo demokarasi ni iki uregeranya ni iki uhereye aho ngaho utekereza yuko wenda hari babandi banongere bite ngo nabahanura binyoma uriya mugenzi wacu yaba yarumvise babonamo yuko hari bimenyetso ko ubuhanganye bwa Amerika buzavuga kubera ko Trump yagiyeho ashobora kuba yibeshya rwose aribeshya ni igihugu gikomeye ni haza icyorezo kindi cyose ku isi ariko Amerika ni Amerika ni igihugu gikomeye tugomba kuyubaha rwose.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Hakizimana Efron Babu. Babu
Karame Thomas Kamirin.
Amakuru yawe?
Amakuru ni meza.
Genza ahura ariko bwira umutumirwa washobora kuba atahazi.
Inyanza mu murenge wa Busura niho mwerereye. Kare wavugaga ati mu Rwanda imvura iri kugwa aho ndi kare rwose mu masaha atanu n'igice imvura yaguye.
Aha. Ubu yahise?
Yahise rwose n'akazuba gace gace kare kuva n'umucyo wabonetse.
Yee, gusha ku ngingo.
Ni ukuvuga ngo njyewe kuva Trump yakwiyamamaza njyewe nari ndi ku ishyaka rye nibwo ndi mu Rwanda kandi abari kuvuga ngo ubuhangange bwa Amerika ngo bwatabuza oya Amerika iracyahari na biriya bihugu bindi bya NATO biracyahari ndetse mbona yuko Amerika yakiza kubuhangange ahubwo ndi ikintu nsaba leta ya Amerika ibirangenga ziri guterwa ngo mu Burusiya muri Ukraine rwose iranambara yavuze ngo azatihagarika azatubabarire iranambara izahita ihagarara bari abaturage bo muri Ukraine babona amahoro.
Urakoze cyane, reka duhe n'umwanya n'abandi barategereje ari benshi. Urakoze rwose Babu. Yewe reka duhe n'ijambo n'abandi Babu, ndagushimiye cyane pe. Nuko chondo ahubwo kandida Trump yavuze yuko nyina za wabikomojeho n'uyu muhungu n'uyu mugabo arabikomojeho ati nzarageza intambara. Yigeze avuga imigambi y'ukuntu mbese uburyo azakoresha kugira ngo iyo ntambara irangize koko?
Oya, nta ngamba yasobanuye. We yavuze ko azayirangiza mu masaha 28, nibyo nahereye nkubwira yuko amaresha mugeni atariyo amutunga. Ni ikintu utashobora, yaba afite maji imezite. Ahubwo nabigeranyije n'undi muntu wigeze kubivuga hariya mu karere, no wenda kugira ngo ntavuga ngo nta icyo mbishakishamo. Ni cyite kindi waramwumvise rimwe avuga ati ntazagire ukoze akarenge ahangaha muri Kongo muzamurebe icyo mugira uko mugira nzamugira nk'uwejo. Bijya gusa gutyo, ni ibintu bizafata umwanya. Nta kuntu intambara yarangira hatabaye imishyikirano. Imishyikirano ntiba mu munsi umwe, imishyikirano igomba kubaho, kuko avuga ati ngiye mvugana na Zelensky ariwe perezida w'u Rusiya. Imishyikirano ishobora kuba nayo yakoroha kubera ko mvugana na Vladimir Putin perezida w'u Rusiya, ariko ntiwavuga ngo imishyikirano yabaye uyu munsi mu masaha 28 birarangiye. Intambara wayirangije uyirangije mu hagati ya Ukraine n'u Rusiya, uyirangije hagati ya Israeli na Hamas n'ibishoboka
na Hezbollah.
Na Hezbollah.
Nubwo nyine bavuga ko atari zo zonyine, inyuma yazo hari Irani ishyigikiye n'abahuti bo muri Yemen. Mbese ni intambara ngari, ku buryo nayo intambara ntabwo yapfa kurangira gutyo rimwe kuri rimwe. Nibyo ushaka kuvuga?
Nibyo ushaka kuvuga, kuko nayo Israeli nayo kitaba ari inyuma yayo. Naha nibyo mvuga yuko rwose bitarangira mu munsi umwe. Niyo aramutse agaragaje ubwo bushake administration ya Trump, bashobora kuyirangiza mu gihe runaka, ariko mu masaha ntibishoboka.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, duhamagare Busokoza Gihoganya Richard, ndabona nimero yari yo muri Kenya. Busokoza, uvuge cyane, urahura ukomeye. Urakora icyaho ngaho muri Kenya? Urakora icyaho ngaho muri Kenya?
Ndaha muri Kenya ubushakisha.
Ubuzima. ariko rero aho ngaho nduva hasakuza wajya ku ruhande gatoya yego ku buryo nyine ibyo byurusa kubiri inyuma bitakuganzijwe radijwi rya Amerika mu kirone cy'Ikinyarwanda ni busokoza dufite ku murongo ari muri Kenya umwanya ni uwe busokoza we
yego nake gutarike kuterekeye kitongo ya perezida mushasha wa Amerika yena ari kimwe cyane na perezida kandi umushyigikiye gutumba abademokrasi ni perezida avuze ntabwo ari rukigana avuze ibyo ngibyo arabikora ari trade fizibi
watanga nk'urugero watanga nk'urugero
nk'urugero ibyo ngibyo arabikora
duha urugero
urabona urugero nk'inyuma gatoya urabona muri jenoside ariko yari yavuze yuko atokubaka uruzitiro hagati y'amerika na amerika urabona ko yarabigerageje arabubaka gusa naho bitamugendekeye neza ngo arumange arumare urabona ko yagerageje akabubaka rero ubu
niko busokoza we urwo rukuta mukunda kuvuga muzi ko president George W. Bush yarwubatseho kilometero 345 urumva ari ikintu gishyashya
gishyashya urabona ko yagomba kukimeza akavuga ati atazubaka aruheze ukibona ko bitakunze ko aruheza yabandanirijeho aho George Bush yari agegeje ikindi rero kinini cyane tumwifuriza kandi tumwiteze ko ni intambara ubona ziri ku isi yose ziri kwaca nk'intambara ya Ukraine n'Uburusiya na tumaze igihe kirekire
busokoza icyo twakivuze bihagije urakoze uze gukurikira iki kiganiro urumva ibyo twabivuzeho ujye kuri wa3@ radio yacu voa.com kuri internet ikiganiro cyasanga cyose ijwi rya Amerika ibihozaho ibyo bigano ntabwo bijya bizimira urakoze cyane radio ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda chondo ibi bintu by'urukuta nabimukira twakomeje kugenda rimwe na rimwe tubinyura hejuru ariko iki kintu cy'urukuta cyo ntabwo yakigaruye mu kwiyamamaza
ntabwo yakigaruye mu kwiyamamaza ashobora kuko mu gihe azajya ku butegetsi yakongera akacisubukura ibyo ni ibishoboka ariko wenda kuvuga yuko bihagarika abimukira ntabwo nemeza ko bashobora kubura aho baca kuko n'umundi no mu gusanzwe burya munsi kuzimu hariya bafitemo indani bafitemo rwose indani bacamo bajya kubona ko bahingutse ibyiriya simbizi rero ko ari cyo igisubizo abantu bakunze gutanga haba ari ukuri abanyamerika haba n'abanyaburayi birebana n'abimukira baravuga bati ikituma baza hano ni ubukene baje gushaka imibereho murebe uburyo mwabafasha kugira ngo iyo mibereho myiza ibe iwabo ibe muri Afurika ibe muri Amerika Latine aho ngaho mubafashirizeyo mushake imirimo mushake amashuri mubafashe gukora ibi n'ibi ariko ibyo kuvuga ngo ni ukubahagarika babuze kuza yego ntihazaboneka bakomeza kugwa mu nyanja ya Mediterane abonekeye bakomeza gushaka uburyo baca muri ibyo biraro ngira ngo igisubizo gikwiriye ni uko bashaka kugira umuti urambye mu kubafashiriza ngo bakugubwa baba ariko nituza kugera hafi ku musozo hari akantu ushaka kuza ku mansiyona uze kunyemerera
n'ubundi turagana ku musozo kubera ko ndabona dushigaje nk'iminota ine gusa yego
nkomereje aho ngaho icyo nashaka kuvuga ni uko ku banyamerika no ku bandi bose bazakubwira ko inyungu zihoraho buri gihe ubucuti bushobora guhindagurika icyo ni hamiri ba hano no ku muntu wese ushobora imari hirya no hino kandi kimwe yakabije mwabonye umuntu witwa Elon Musk wageze guca nawe agahindukira akavuga ati yo ngiye gushyigikira Trump muri kampanye ya Trump ubwo narebaga itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 yari amaze gushyiramo intwererano inkunga ya miliyoni 132 z'amadolari na nyuma yashyizemo kuko harwo bagiye kumurika hano muri Nkodo muri Pennsylvania aravuga ati komeza mu mucamanza avuga ati komeza utangiza mirongo zawe noneho Trump agitorwa numve ko abantu bafite amafaranga bahumurira hirya no hino naho izo nyungu ziba ziri nibutse ko uyu mugabo ari umushoramari ufite imitahe muri kiriya kiri muri ya modoka yitwa Tesla kampani yitwa Tesla ni nawe ufite kiriya kitwa Space X Peter
yego
kuwa gatatu yungutse utega amatwi kuwa gatatu isoko ry'amafaranga ryumvise ko Trump yatowe yungutse miliyari 21 z'amadolari
mu munsi umwe
kuwa gatatu ziragenda imitahe ye imigaba irazamuka iba miliyari 285 n'ibice bitandatu by'amadolari kubera ko Trump yatowe ubwo rero hagati aho ngaho n'abandi kubera izi gahunda za Perezida Trump yavuze zo kugira ngo asubizeyo abo bimucira bagomba kurusha kwagura amagereza abo basubizeyo amagereza yiteguye kugira kugira ngo kuko amagereza bafite n'ubutanzwe muri Amerika bagira amagereza menshi abarimo kushaka kubonamo ibiraka urumva
yego
yo kubaka ayo magereza ntibabarika niyo mitahe yabo ukavuga uti hano habaye ibyago cyangwa se turitegura kugira ngo ibyo byago bizabe bitazadutungura ndavuga ngo ibyago ni kuri abo ngabo bazasubizayo ariko bakaba n'abandi bavuga bati turabiboneramo amafaranga nkabwo rero nicyo kintu cyo kuvuga ngo inyungu ni izo ngizo aho batazasanga zihari ntabwo bazashoramo amafaranga ariko nibasanga ari ahantu kuko nizo ntambara bakagira imana bese ntibafite abo bashoramari bakubwira bati intambara itabaye ntabwo twabaho inganda zacu zazahomba
inganda zikora intwaro
inganda zikora intwaro
kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere kigurisha intwaro nyinshi mu mahanga
kandi ntabwo bavuga ngo intambara barazihagarika hanyuma ngo babeho hagomba kuboneka n'uburyo zihagarika hagomba no kuzagira ahandi zimukira akantu gatoya abantu batajya bakora transit hano dufite igihugu kinini cyane i Burayi iyo ujya kwideplasa mu Bufaransa mu Bubiligi ahandi hose bafite za gari ya moshi ibyo bita première grande vitesse
zirukanka cyane
ntabwo wapfa kujya kuzamura ngo urajye gukora za gari ya moshi ngo aba inganda zubaka imodoka zigukundire waba umuperezida wo mu Repubulike waba uwo mu Demokrate uvuga ngo noneho ngo ngiye gushaka gahunda yo gushyiraho za gari ya moshi zihuza imijyi yacu zihuza za leta zacu inyungu ziba zihari nta n'ushobora no kujya kubikora ngo zane umushinga nk'uwo nguwo kuko yaba yirata mu kirenge
mu magambo makeya politiki yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igendana n'imari itubutse
cyane nabo bakubwira ngo ni abademokrati bakwita ngo ni abatutsi donc ni abo bita abegereye bitaye ku mibereho myiza y'abaturage nabo barunzemo abo bagendereza
ye Chondo Gervais umutumirwa wacu ndagushimiye cyane ararekwa ntashira nibutse yuko utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukurikiranira hafi ibyaho by'umwihariko ibya politiki twaganiraga ku masomo dushobora gukura muri aya matora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangiye ejo bundi kwa kabiri. Banywanyi bacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane, murakarama.